exclusive from Kwanza Music Blog.
Hello, Kiri Silanders. Wovene Kopala Boys. Power Touch Production. Be high on the beat.
Be high.
Chaka. Dumuya se. Mr. Moon. Vai vangu humumba. Mugana zi mungo
isha mbunga nonchaia. Mugana zi musongo isha mbunga nonchaia. Ambe ni muimbi musongo nda mire vule achewona. Ni muimbi musongo nda mire vule achewona.
Hey! sa veti wa yundu Hawa maja ya zeya Ni mtu wa bondi, mtu wa bini hivu senga Na shitonka yundu, jaga kawada Na isiriso, nazimana masiku Mugoli yuko kwa hagarova Joni stari simuja Hafu pingwa kutawuni Hawa vini senti mabola Hako tifuri kufuna Halo DJ Lonard Hawa galuri